trainer. And for this beat has been made by the teacher, Dennis Trainer.
Nimetoka kazini nipumzike. Unajua nini we mwanamke? Nimetoka kazini nipumzike. Aha. Akili haitaki ubongo utaki. Akili haitaki ubongo utaki. Mimi nataka unichangamshe
ubongo.
Unichangamshe
ubongo.
Mimi nataka unichangamshe
ubongo.
Unichangamshe
ubongo.
Nimekumisi hivi unajua hakuna ubishi. Baby Saula, ubongo lilala, akili lichoka. Sasa naamka, mtoto swa dakta, kavua kaptula, atuja pishana na vua mzula. Sio pula pula kakubali kusaula, mwendo kangaroa na mwigadi kabula mapozi. Eh, vipi baby tutumie mpira?
Bosa salamu alayhi, bosa salamu alayhi. Bosa salamu alayhi, bosa salamu alayhi. Bosa, bosa, bosa.
Unajua nini we mwanamke? Nimetoka kazini nipumzike. Unajua nini we mwanamke? Nimetoka kazini nipumzike. Aha. Akili haitaki ubongo uchaki. Akili haitaki ubongo uchaki. Mimi nataka unichangamshe
ubongo.
Unichangamshe
ubongo.
Mimi nataka unichangamshe
ubongo.
Unichangamshe
ubongo.
Unichangamshe.